What's up with
what
you?
It is for?
What's up with
you?
What's up with you?
Say, my young boss are calling me
up. What's up with you?
Take one now.
What's up with you?
What's up
with you?
We showbiz, kutafuta life mwanzo mwisho. Ndo kwanza tunakaza tuamini kwenye vitisho. Na ini pigo kwa machizo na uleta leta michosho. Pigo kwa machizo wenye loza kimidosho. So what, wambie atogopi changamoto. Atogopi misemo kama ujana maja moto. Wengi wana chonga chonga japo maisha yao loko. Pige kofu pigo konga dota jua bongo nyoso. Hey, mimwendo kukaza.
Mwanzo mwisho.
Hakuna time ya kulegeza.
Mwanzo mwisho.
Songa time was my hood.
Mwanzo mwisho.
Masha ya mtani lana
mwanzo mwisho.
Tunatokea mlo moja
mwanzo mwisho.
Masulefu wa abracadabra
mwanzo mwisho.
Nasikia watu walikula bati nzeja kaya mwisho. Mitoka kwetu na mabegi nauli ipo. From 60 choki kudmekaza mwanzo mwisho. Sitoto wa mana mimoshi King sasa skosei kufanya kweli kwenye izi mato. Wasikojei kumeki hit kaza laki awa bagato. Smart street smezu na biti ndwangu mikato. Kitambu mchalo kuna few skills za Bobby Chato. Je, habari nzuri kwamba nimetoka mbali. Habari mbaya kwamba ninakwenda mbali. Tokenzi za majanga papa na misumari. Niko na mkalo tanga bafoko soni atari. Hey, foreign studio nikakaza mwanzo mwisho. Safiri mwendo kasi mwanzo mwisho. Kozama central zone soja
mwanzo mwisho.
Na nakimbia mbio zangu nigu
mwanzo mwisho.
Hey, ni mwendo kukaza
mwanzo mwisho.
Hakuna time ya kulegeza
mwanzo mwisho.
Songa time was my hood
mwanzo mwisho.
Masha ya mtani lana
mwanzo mwisho.
Tunatokea mlo moja
mwanzo mwisho.
Pasilefu abracadabra
mwanzo mwisho.
Tulia ulambe dao. Ase tulia ulambe dao. Take five now,
Sento Zone.
Majengo Soko.
Touch.
Shut up.
Shut up.